Kisha nipa kusuwe, nitambe, nijivoni yekuwana we. Kula nipa fuba, paka na data, sina mabama lakini na isina bala. Kisha tunacho kipaki na kamata, you got it from your mama, mama neko sase. Nema, nema, ne, najua kutitafuta, chuchoto tapata, come on mom. Kisha tubembeleza ne, kwenye bebo za bahari, kila kitu shwari mama. Anasema na uongo hatake, anauliza niko na wanda. Na mjibu upo wengi ila kwako nimestake. Nipenda siende sikwati. Hivi nilende alileta mapenzi. Sili silali kwa kosi jiwezi. Hacha nivipe nae. Wote niende nae. Lakini kumande nae. Hacha yangu ni wewe. Kuma twimpla, ema twimbe. Unanileta kwenye dunia nyingine. Wendo nanifanya ni kwimbe. Wendo nafanya mini tambe. Bossi wanigande. Bossi na wapande, baby na kupangazi hati ya kupande. They build eyes on you, kukune juu kwa juu. Do what you gotta do, it's the name of all of you. Anasema na uongo hatake, anauliza niko na wangapi. Na mjibu mpo wengira kwako nimestake. Na ukinipenda siende sikwati. So wazimini kichaka pisa, sija kona bando kunye kucha. Weni mwari mchoki kunye.